Yeah, they calling me on the K, niggas. They've been saying you that the leaders of tomorrow, man. But this tomorrow never comes. Fuck it, you that the leaders of today. Listen to this shit, man. Yeah. You that the leaders of tomorrow. But then all will be gone. Then our handless of sorrow. Every time we just mourn. From Jah beside you, Gaidi, to the scramble for the throne. Things will be better while it's Wahidi. Now the economist, now the economist. Grab scandal for me, so Mahindi. To know the Europe and loan. Athletes in Rio, Kitupo Shindi. More officials on the Rome. When I see a comedian in my city. Yeah, together they break bread at home. Together they break bread at home. TDF Kobodas, we can fight by Gaidi. But from inside, to know Jibom. Kugambo's professing a BD. Just to pay rent, snap into a form. Unemployment, come up with your name is ED. That's just our usual norm. Wakikunyo black label na Cuba ready. Mina jikil like a chrome. Mina jikil like a chrome. Just to forget me do mana fuck with ED. Our complication is wrong. Complication is wrong.
The wheel of crooked power is spinning. Crushing people as they drown.
It's a ship you're not seeing. Like we're sleeping sound. The time has come to stop weeping. And family hold the ground. Those from my pockets, they're just sleeping. Time to chase them like a hound.
Time to chase them like a hound.
You that the leaders of tomorrow. This tomorrow that never comes. Repetition song now a sorrow. My cassette player has jumped. For so long to really borrow. Is the time to get arms. Our time to lead the follow. The youth revolution a scam.
The youth revolution a scam.
The youth revolution a scam. The youth revolution a scam. The youth revolution a scam.
The youth revolution a scam.
The youth revolution a scam. The youth revolution a scam.
Gavana cha wasi wa stop, just retract foreign usaidizi. Kenyans wanakufa kwa njaa, my principles wakipiga mbizi. Wachezaji ku lack support na equipment za kupiga tizi. Usiku na prefine said upatane na karao, espera mwizi. My country mechangamke kama kwa feeling freezy. Time to wake from this slumber is really dizzy. Revolution start me and you, is that easy? My love for Kenya is big kuliko ego ya yeezy. Politicians angania power ni kama maizi. Bisha kipik from me, the last qualification wizi. You're falling in a beast, wanke goi jina mizi. Election akam chanza kusikizo maadithi. That day to jujo numbers kwa sasa rakanithi. Kama leader me fail, kenu sana fuck umbrithi. Cause propaganda no besides in apopia. Jona me kosi kazi mtaani wanalia. Uchume mwazorota, mitu dali familia. Kingazi nje ukame, yudet wa shumbia. Mwazeni kuwa mkenya, miliko na jivunia. Kusasa kuwa mkenya, mwaze mina vumilia. Ukabili wekiziri na sore atusawia. Ajali nyingi barabarani ya bari zetu za tanzia. Kuishi kuuoga magaidi kutuvamia. Viongozi tuwachagua ndio sasa kutuibia. Polisi mtaani washika vijana bila hatia. Viongozi wabungeni kazi yao ni kusinzia. Wakimbizi wako nchini pia wametukimbia. Tutakika kunyanyaswa na dhuluma za kijinsia. Wakenya tumechoshwa na dhuluma za zitabia. Wahenga walinene penye ni hapa na njia. Mabadiliko ni sasa uchaguzi mwania. Hadi za wanasiasa ndoanza kuzisikia. Vijana tukatae wanasiasa kututumia. Tuwe vyombo vya amani wananchi kufurahia. Tuwe watu wenye utu kujali za ngene hisia. Mabadiliko nchini yahitaji kuraku pia. Migomo kila mara kwa runinga tutubia. Walimu madaktari, watu wadaifidia. Malalamishi kiramana likamambuzi tuwaimbia. Wananea vijijini kuro anuwa miemia. Wakenya tuungane tuwa siyo tusaidia. Tuwa siyo tusaidia. Tuwa siyo tusaidia. Yeah.